game, rap game, rap game. It's business, bafana.
Aish.
Yes, Swena. It's Infinite Music Entertainment, baba. Twala. Aish. Yoba too busy, kinga. Uba longa mela mina. Angithi nyazi ngohlale kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondize bathu busy inkinga. Ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngohlale kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondiza. Lala singena ngoshova sinaso isikhathi se-order. Bheka laba ngiyababhodloza ngibaphendula inqola. Ngiyabaginga njengebhola bayazonta mangiloba. Varila manika yabhora nani nsazo wabona. Lana ngishisa wonke amakhethi ngwabhanqa ney'mpepho. Nina nisabashana bami nonke nizemfa kwami. I'm the one akulula ukuthi nina nikhompithe nami. Nina nazi imina ongafakaza ngekasi. Angithi besiquduza besifaka ma bethola uchansi. And besingalali tsothi thina besivuka sifaka. Manje I'm sick and kulokula ngiyabona ngeke ngisinde. Bangifuna ngifile labafana bangibizele empini. Lento yabangifila baswakali namafosa week. Animgqokisi iphentu royal usephenduka umfazi. Ubonakala ngentshebe ukuthi isikwathi sigcwele ihlama. Wena ubhaka uthalala njengazwani neshawa. Izinkinga ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngiyohlala kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondize bathu izinkinga. Ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngiyohlala kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondize. Manje sesithatha ukhathi siceda kuyobhathula fast. Isamba nenzweli thina siphethe umqondo wamabhele. Wena mosiphazele usazodela ngoba sokuchathela. Ngathatha unembeza ngophakele sikamjebhula. Bangifuza ufezela bathi ngiyohlala ngispitha. Noma inini noma ikophi bayohlala bengibiza. Bathi le ndoda uJ Spitha kuzomele ngimithe. Bathi le ndoda iphimbo lami kuzomele ilizwe. Ayi gibele isigubhu sikaprazo bhekela ngensimo mishi. Insimbi zikamabhiza nyazi zisalifusa ilokishi. Bashaya amadolonge sando kuphahlaka inkomishi. Mina ngukulufithe master ukuthi ngibaphanqe nendonga. Royal akasiyo intoda loya mthito uyisitabane. Wathi ufuna hlabane siqabulane njalo mahlangana. Nale ntombi yakhe ebandayo akusinkinga ukuyihlikiza. Yangivala ngayincisho kwayi ngoba ngifuna ukuyiqalekisa. Izinkinga ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngiyohlala kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondize bathu izinkinga. Ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngiyohlala kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondize bathu izinkinga. Ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngiyohlala kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondize bathu izinkinga. Ubani ongamela mina. Angithi nyazi ngiyohlala kubadla bephila sagijima. Lekhathi bona basoze bangifica bengafisa. Emoyeni nenyoni zondiza.